Chronic Gang. They know on the beat. Ni katoto kazuri tu, anapendeza bila dimples. Akushake mina fall crazy, fall crazy, fall crazy. Yeye basi akoso beauty, anataka ni muite my pretty. Kwa kitanda godoro anashiti. Oh, 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 shiti. Jua basi nakupenda sana, nataka tuwe pamoja. Oh, no, 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 muda. Oh, yeah, 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 muda. Weni wangu tu, my baby wangu tu. You're my dream girl, ah, mpaji wa Mola. Let me say, weni wangu tu, my baby wangu tu. You're my dream girl, ah, mpaji wa Mola.
My sweetie chocolatey tam tam, na kuita wea leti kam kam. Nataka twende home kwa mama, tufanye vitu zetu tam tam. Ukiwa happy na furai, baby, will I be like? Your life is so high high, na tena uko high high.
Nataka tuishi pamoja, na katoto cute kama dona. Jua basi mini chibudenga. Yeah yeah, yeah 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 yeah. Weni wangu tu, my baby wangu tu. Yeah, yeah. You're my dream girl, ah, mpaji wa Mola. Let me say, weni wangu tu, my baby wangu tu. Yeah, yeah. You're my dream girl, ah, mpaji wa Mola.